agaryasha Donald Trump oo ka shidaal qaadanaya sheegashadiisii aan salka lahayn ee musuqmaasuqa doorashada ayaa ku cadaadiyay saraakiisha in ay joojiyaan tirinta codadka. Qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha Trump ee gobolka Michigan ayaa ka walaacsan in doorashada soo socota la khiyaano. Hadda dowladdeenna waxaad wax waliba ka weydiin doontaa arrintan. Waxaan ula jeedaa waxaan jeclaan lahaa inaan si ka duwan u dhihi karo, laakiin taasi ma aha siday Ameerikaanku dareemayaan. Cidna kuma aaminayno. Angelica Kando waa taageere kale oo ka tirsan taageerayaasha Donald Trump.
Hal kiis
ayaa ku filan in su'aalo la iska weydiiyo nidaamka oo dhan. Eedeymaha ah in doorashadii dhacday sanadkii 2020 la musuqmaasuqay ayaa marar badan waxaa laga been abuuray maxkamadaha Mareykanka. Laakiin wararka been abuurka ah ee ku saabsan hufnaanta doorashada ayaa waxa ay kasbatay taageerayaasha xisbiga jamhuuriga. Sahanka la sameeyay ayaa muujinaya in natiijada doorashada ee ay dowladdu xaqiijisay ay kaga kalsooni badan yihiin hadalka Trump. Saraakiisha gobollada lagu dagaalamayo ayaa waxa ay ka shaqeynayaan sidii ay codbixiyaasha ugu xaqiijin lahaayeen in hannaanka doorashada uu yahay mid sugan. Waxay yiraahdeen been abuurka waxay noqon kartaa khatar. Jonathan Bratter waa agaasimaha xafiiska doorashooyinka ee Michigan.
They can in some cases lead to people making threats to election officials or worse.
Waxay xaaladaha qaarkood u horseedi karaan in dadku ay halis geliyaan saraakiisha doorashada ama wax ka sii daray. Laakiin xitaa haddii aysan keenin rabshado jireed, waxay meesha ka saareysaa kalsoonidii muddada dheer ee nidaamka doorashada, taas oo u xun qarankeena oo una xun dimuqraadiyaddeenna. Gobollo badan jamhuuriyiintu waxa ay taageeraan dadaalada lagu xaqiijinayo codbixiyaasha in doorashadu ay sugan tahay. Sarkaalka doorashada jamhuuriga ee degmada Ottawa ee gobolka Michigan ayaa yiri waa dagaal sare. Hoggaamiyaasheena siyaasadda ee heer kasta waxay u baahan yihiin inay sidoo kale raadiyaan xaqiiqooyin iyo in ay raadiyaan xog. Waxaana filayaa in ay taasi dhacayso in aanu dhibaato kala kulmi doono dhanka kalsoonida iyo kalsoonida aan ku qabno geeddi-socodka. Michigan, taageerayaasha daacadda u ah Trump waxa ay horey u dacweeyeen xogayaha arrimaha dibadda Jocelyn Benson oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan. Xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa bilaabay dacwooyin la xiriira doorashada gobollo kala duwan oo lagu dagaalamayo, taasoo micnaheedu uu noqon karo fowdo soo food saarta doorashada November.